it again.
Alexis is on the face.
Sailors, 2, 5, 4.
Asante kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo. Nasidi ya mekubali.
Asante kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo. Nasailas wa mekubalia.
Tukikosea, tufinya finya finya nge, tukipotea, tureke reke bishane, tukiropowa, tufunga funga funga nge, tukinyanyaswa, tupiga piga niyange, piga niyange, piga niyange, piga niyange, piga niyange.
Oh, nakupenda bana jo. Maisha yangu sitaki hata do. Wendo daddy yoyo, nakupenda bana jo. Zile ngoro menitoa kwa maisha yangu sitaki hata do. Wendo daddy yoyo.
Nani alisema wagenge wezi piga njili fike? Nani alisema injili dunia kipeke yake? Kwa tawaya nengangi tatita wavita ndwing ndwing. Katawa ya nengangi tanjita wavita tui.
Tukikosea, tufinya finya finya nge, tukipotea, tureke reke bishane, tukiropowa, tufunga funga funga nge, tukinyanyaswa, tupika pika niyange, pika niyange, pika niyange, pika niyange, pika niyange.
Niko hai chu ya neno, wala hai chu ya neno. Niko hai chu ya neno, wala hai chu ya neno. Niko hai chu ya neno, wala hai chu ya neno. Niko hai chu ya neno, wala hai chu ya neno.
Tu mahoya nakumbuka nikikula you fresh na mandunya za kohoya wakakaza nkakazua na mahoya niko happy niko happy niko happy in Jesus mighty name eh itadai gotonga yeah ide ni messiah
kumisa.
Funga nge tukinyanyaswa, tupiga piga nge.